selector.
Yani daddy, mweza konshafika safari. Daddy, mimi nimezamaga kweli. Daddy, mweza konshafika safari. Daddy, mimi nimezamaga kweli. Yani si pepe si macho si tazami kando nshafika kikomo. Pako na nata na nata na dinga tangata nimesha pata soma. Si baby unikamate, shike unipakate. Ya watoke mate, nisafishe nitakate. Tope nisinate, ya watoke mate.
Precious producer.